Mbako abo bamunani Kampala Main Robert Sekitoleko asomozeza abakulira amasomero okuddamu okunnyikiza enkola ey'okubuulirira n'okubudaabuda abayizi okwewala emize egitandise okulabikira mu masomero. Mbako Sekitoleko abadde ku ssomero lya King's Chase Junior School e Kanoni Vumba nga lyatandikibwa omuzira mbazira wa CBS 2011 abadde addukirira essomero lino n'ebizimbisibwa mu nteekateeka gy'aliko eyokutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kye bamunaanika. Ye Kawalya Fred omuzira mbazira wa 2011 era omutandisi w'essomero lya King's Chase Junior School yebaza omubaka Robert Sekitoleko olw'okwenyigira mu kutumbula ebyenjigiriza.